on the music. Move on the
Achana now, baby girl, what a bliss. Tukusha kama peni, baby, mini appreciate. Wana deal na madeal kwa maswala kuples. Akili yangu mali wala siyo homa. Mapenzi siyo siri kama Maradona. Juma bada mara mbili wovu na ulichopanda. Kabada high, so mi baby bada siyo sa. We kuja tena, uteles diyo we unipe tena. Tena mini rudi nyuma kama lena. Niwe sana goody baby baby. Everybody bounce your body. Everybody I'm a freelance. Kama zuri na omali basi niwe nawe.
Personal, baby nipe utam kinikista nikista nishusha midad na kupenda sana baby. Ale, give me that baby. Tashusha na bata, ntakula nawe baby. Give me that baby. Tashusha na bata. No, yeah, give me the kiss. Put me in the list, scatter the place. Wanachonga sana, no one have your to this. Kila kitu one, wanataka delete. Kaina na kaina, na minteke baby we fine. Na minteke uzikisha sign up. Na minteke nye, na minteke ina na kaina. Na minteke baby we fine. Na minteke uzikisha sign up. Na minteke nye, na minteke put me in the list. Give me the kiss.